abayizi n'abasomesa okuva masomero agasinye ebikumi bibiri mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo be beetabye mu lusirika olw'okutumbula obuyeeya olumanyiddwa nga Stanbic Championship Boat Camp olugenda mu maaso okusomera erya Gayaza High School guno mulundi gwa 11 ng'abayizi bano bakuŋŋaana mu lusirika luno n'ekigendererwa eky'okuba bangula awamu n'abasomesa baabwe ku magezi ag'ekikugu aganaabayamba okukozesa obuyeeya obwetandikirawo emirimu. Diana Odonga Ondoga okuva mu banki ya Sandbeck agamye nti olusirika luno lwakulungula ennaku ttaano era nga balinayo era nga baliyo baakubangulwa mu by'obusobozi obuyiiya n'obutetenkanya okusobola okutuuka mu bulungi n'obwetaavu obuliwo mu katale ak'emirimu ensangi zino. Era nnyonnyodde nti ekigendererwa eky'empaka zino kikwatagana bulungi n'ensomesa empya eyaleetebwa minisitule ey'ebyenjigiriza eyigiriza abayizi okussa mu nkola bye basomye era ng'abayizi abanaalya mu bannaabwe akendo baakwewangulira miliyoni 15 eziteereddwawo banki ya Stanbic kw'ossa olugendo olusasunira okugenda ne mu ggwanga erya South Africa. Empaka zino bukyanga zitandikibwawo abayizi n'abasomesa abasoba 6,000 be baziganyuddwamu.
All of them as we speak are immersed in learning intended to shift their mindset from being a job seeker to a job creator. Why are we doing this as a bank? This is the future of our country. We know about the statistics around the high unemployment rate, and this is the bank's way of making a contribution to helping Ugandans create solutions to problems in their society. They can earn from it, contribute meaningfully to the socio-economic transformation, but also they may not necessarily have to look for a job.